Washington, the voice of America. Time now for Heza, our weekly program by youth and for youth from Rwanda.
Ikiganiro ni Heza Radio n'Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Bakunzi bacu rero nimwegere nyakira amajwi zanyu maze mwihera amatwi ibyo twabateguriye kuri uyu munsi. Muri studio muri kumwe nanjye Olivier Isati Basumba mfatanyije na mugenzi wanjye
Musabye Maria Yvette. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turaza kongera kwibanda ku gihe u Rwanda rurimo cyo kwibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi. Turaza kurebera hamwe icyo abanyacyubahiro batandukanye bavuze ku munsi nyirizina wo gutangiza gahunda yo kwibuka. Turi buganire n'abahagarariye imiryango itandukanye y'urubyiruko maze batubwire gahunda bihaye nyuma y'inama yabahuje n'inama y'igihugu y'urubyiruko. Nubwo mu Rwanda hatangiye gahunda yo kwibuka Jenoside ariko no mu gihugu cy'u Burundi nabo bibutse wahoze ari perezida wabo Cyprien Ntaryamira.
Ku munsi nyirizina wo gutangiza gahunda yo kwibuka, abayobozi batandukanye bagiye bafata ijambo maze bakagira icyo bavuga ku byabaye mu Rwanda mu myaka 20 ishize. Mu ijambo rya Perezida Paul Kagame yibukije abari aho ko Abanyarwanda nyuma ya Jenoside bafite ibintu bitatu by'ingenzi bagenderaho.
Iyo Jenoside yakorewe Abatutsi buri kintu cyose cyari ngombwa, cyari ingenzi. Abanyarwanda bari barazahaye ariko twahisemo ibintu bitatu by'ingenzi tugenderaho na n'uyu munsi. Icya mbere twahisemo ubumwe, kuguma turi umwe aho gucikamo ibice. Icya kabiri twahisemo twebwe ni uko ubwacu tugomba kwihitiramo ibitubereye kandi ibyo dukora bikagaragarira abo bose bikwiye kuba bikorerwa. Icya gatatu twahisemo ni ukureba kure.
Uretse Perezida Kagame kandi na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda wanambitswe umudari w'ikirenga ashimirwa kuba yaragize uruhare mu kubohora u Rwanda, yaburiye abashaka kurwanya u Rwanda muri iki gihe.
Ubu noneho bazahangana n'ingabo zatsinze aboretse iki gihugu n'ababatera inkunga kandi muri icyo gihe zitari zifite ubushobozi bwinshi. Kuri ubu zifite ubushobozi bwisumbuyeho cyane mu bijyanye na politike, igisirikare n'ubukungu.
Mu bandi bayobozi bafashe ijambo harimo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon ndetse na madamu Nkosazana Dlamini Zuma, bose bakaba baribanze ku ntege nke z'umuryango mpuzamahanga ku kuba batarabashije guhagarika Jenoside yakorwaga mu Rwanda. Ubwa mbere nsura urwibutso rwo ku Gisozi, numvise kandi niyumvamo guceceka k'urupfu, uguceceka kw'abishwe muri Jenoside n'uguceceka k'umuryango mpuzamahanga.
We are here to remember the women, children, men.
Turi hano kwibuka abagore, abana n'abagabo bishwe rw'agashinyaguro mu gihe cya Jenoside, ndetse no gufata mu mugongo ababuze abo bakundaga, inshuti zabo, abo bakoranaga ndetse n'abaturanyi. Nibyo kwicuza kuba Jenoside yabaye mu Rwanda yaragombaga gukumirwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'abandi bari bafite ubushobozi ariko ntibabikore.
By those in the international community who were in the position and means to do so.
Shuri amaro, kazi kachu amaro. abana barakina n'abandi bana, imiryango isurane, duce imigani dusakuzanye. Duhane umuriro tuzire gutwika, intere bimwe, inyikirizi bimwe, dute amahoro iwacu.
Rwo gukangurira urubyiruko kwitabira ibikorwa byo kwibuka, inama y'igihugu y'urubyiruko yagiranye inama n'imiryango itandukanye yo mu Rwanda ihuza urubyiruko. Iyi miryango ikaba yarihaye gahunda zihamye muri gahunda zo kwitabira kwibuka. Ibindi ni mu nkuru ya mugenzi wacu Nosahabu Mugisha.
Mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, urubyiruko rwiyemeje gukora ibikorwa bitandukanye mu rwego rwo gufata mu mugongo abacitse ku icumu. Mu nama yahuje inama y'igihugu y'urubyiruko n'imiryango y'urubyiruko ikorera mu Rwanda, iyi miryango yerekanye gahunda yayo. Muranga Alphonse, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko, aratangira atubwira impamvu bahuje imiryango y'urubyiruko muri iki gihe.
Babifitiyemo ubumenyi, barize, bafite ibyangombwa, n'uwaba atabifite kandi afite ibyo bitekerezo byiza, abantu bafatanya kubishaka. Tuzi rero ko babishoboye nk'abantu bari mu rungano rwabo. Ikindi ni uko urubyiruko turusaba kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside cyangwa se izindi mvugo n'amagambo adakwiye mu gihe nk'iki ngiki, kuko nabyo bigira uburyo bisenya uwari urimo kwiyubaka, kandi hari aho bijya bigaragara. Nubwo wenda umuntu yavuga ko yabikoraga atabishaka cyangwa yabivuze yumva ko bitanagira uburemere nk'ubwo umuntu yatekereza, ijambo ribi, ijambo rikomeretsa, ijambo rituma umuntu umutima we wahungabana nta mpamvu yaryo. Iyi nama mu by'ukuri imiryango y'urubyiruko ikorera ku rwego rw'igihugu, tugirana nayo ihuriro kugira ngo turusheho kunoza gahunda zacu n'imikoranire.
Gahunda yo kwibuka ngo ni ngombwa ko bitozwa abana bakiri mu mashuri. Rubagumya Gatana Zironje ayobora umuryango uhuza amahuriro y'abanyeshuri bo mu mashuri makuru na za kaminuza Pajeri. Kuri bo ngo hari gahunda bakoze abanyeshuri batararuhuka ndetse n'ibyo bateganya gukora basubiye ku mashuri.
Icya mbere twahereye mu banyeshuri kuko ari bo tureberera buri munsi, twabashishikarije kuba basura inzibutso kugira ngo bamenye amateka yaranze igihugu cyacu, barebe uko abantu basenye igihugu, uburyo abantu bagabye amacakubiri mu Rwanda, banamenye naho twavuye, aho tugeze, naho twifuza kugera. Ikindi kintu twashyizemo twakoze ni ikijyanye no gusukura inzibutso za Jenoside, nicyo abanyeshuri bakoze. Ikindi cya gatatu twagiye turemera abatishoboye ku buryo butandukanye, tunashishikariza abanyeshuri aho bari mu turere dutandukanye ko aho bakiriye urumuri, runo rumuri rw'icyizere rugenda ruzenguruka ahantu hose mu gihugu, nabo baba bahari.
Umuryango w'abanyeshuri barokotse Jenoside ARG nabo wateguye ibikorwa byinshi bitandukanye. Ibi turabibwirwa na Twizerimana Théophile.
Tugenda dufasha noneho abanyamuryango bacu ndetse n'abandi bacitse ku icumu, yaba ari ukububakira, ari mu kubegera bya hafi. Ikindi tuvuga dukoraho cyane ni ibigendanye no gusukura inzibutso. Ibyo byakozwe mbere, ariko noneho mu gihe cyo kwibuka bwo turushaho. Ikindi twavuga muri kino gihe cyo kwibuka turimo duteganya ni uko turimo gutegura ikinamico igaragaza noneho amateka ya Jenoside yaranze Abanyarwanda kurinda kuva ku gihe cy'ubwami kugeza muri kino gihe. Tugaragaza uburyo umunyamuryango wa umunyarwanda yabayeho kurinda kugeza iki gihe.
Nubwo ariko inama yahuje imiryango y'urubyiruko, inama y'igihugu y'urubyiruko ikaba yarasabye urubyiruko rwose muri rusange kwitabira ibikorwa byateguwe muri gahunda yo kwibuka cyane cyane aho batuye.
Inosa arakoze cyane, ndetse tuboneho n'umwanya wo gushima mwe mwese muduteze amatwi muri aka kanya.
Natwe bw'abahanzi turirimba duku damahoro tukayifuriza n'abantu twe tukayavuga, twifuza kubona abanyarwanda turi kumwe, tukifuza kubona ubufatanye mu banyarwanda kuko iyo vision isha niko kubaho neza, ubuzima bwiza icyo byishimo kubaho neza twese dufatanya bizatuma tufa mu buzima bubi. Black peace for life, yeah, I'm a black peace
cyangwa abantu mwese dukunde amahoro.
Yeah, I'm a broker piece.
Jamwe banu mwese tumenye kubana neza.
Yeah, I'm a broker piece.
Ibyo dukora tubikora n'urukundo.
Yeah, I'm a broker piece. Boni wo muti wibibazo byacu, twebwe black peace twe dukunda amahoro tukayifuriza abantu twe tukayavuga, turi abahanzi bashya twe ntidukunda beef, twifuza yuko twabana mu rukundo kuko rubyari byiza rugakora n'ibyiza, urukundo dufitanye twe ruduha amahoro, utagira urukundo udakunda amahoro, uwo ave mu bantu cyangwa asagaruke yibere black peace, tubane mu rukundo twese dufatanya twese turi kumwe kuko twaho turi naho utugana na rukundo n'amahoro nacyo twageraho, twebwe n'imipangu yacu namwe n'imipangu yanyu, na rukundo n'amahoro na byiza imbere yacu, turebe neza dutekereze neza kugira ngo tuzagire ejo hazaza heza. Yeah, I'm a broker peace
cyangwa abantu mwese dukunde amahoro.
Yeah, I'm a broker peace
cyangwa abantu mwese tumenye kubana neza.
Yeah, I'm a broker peace. Ukorera mu rukundo abaru mugira neza abantu bamukunda kube na roho nziza nagwagwa kuhudije n'abadakorera mu rukundo bamwe bikunda baka bagenzi babo ugasanga nta mahoro ifuriza bagenzi babo na cyiza cyabyo. Yemwe banyarwanda dushyire hamwe twese twese twiyubake twubakaho tuvuka n'u Rwanda rwacu. Twifurizanye ibyiza, twifurizanye amahoro, tubyumve kimwe twese duharanira gutera imbere, ibyiza biri imbere ya ubuzima burakomeza kubira buramahoro Black Peace iyi ni jana sha hip hop jana sha ku banyarwanda amnia
mu gihe mu Rwanda hibukwaga genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 20 no mu Burundi birukagwaho zari president wabo Cyprien Ntaryamira imihango yo kumwibuka yaranzwe n'igitambo cya misa cyabereye kuri katedrali y'i Bujumbura no gushyiraho indabaho yarashyinguye president Ntaryamira n'abaministre be babiri bari bavuye Dar es Salaam mu nama yo kwiga ikibazo cy'umutekano mu Rwanda no mu Burundi nyuma y'imyaka 20 ishize yaba umuryango we yaba na leta y'u Burundi nta uramenye ukuri gutomoye ku buryo president Ntaryamira yapfuye iyi ni inkuru ya Jean Baptiste Ndayiragije
Abarundi baracyibaza impamvu yatumye president wabo ahitamo gutaha mu ndege ya Habyarimana Juvenal kandi yarafite indege ye bwite Jean Marindu wabike wari kumwe na Ntaryamira ubwo inama yarangiraga i Dar es Salaam Ntaryamira agasaba Habyarimana ko bajyana ngo yabibonyemo ibintu bisanzwe kuko indege ye yihutaga kurusha iyo bari bavanye i Bujumbura aho yakoreshaga isaha imwe indi yakoreshaga amasaha abiri
umukuru w'ihugu yagize ati reka tujane muri indege itebuka hanyuma tugende dushikirize abarundi ibyavuye muri inama
ariko aho yumviye ko indege ya Habyarimana yarashwe abarimo bose bagapfa Jean Marindu wabike yahise akubita agatima ku nama president Mobutu wa Zaire yari yabagiriye ababuza kwitabira iyo nama ya Dar es Salaam
yari yavuze arabuza president wacu ko ibyo by'inama bureka kwiba uwo munsi kuko rwari ibintu bitameze neza yari yumvise byari bitomboye neza nabo nyine navuga ati mbere jewe nahari je nari nayiteguye iyo nama jewe sinza kubera izo mvu murumva ko maze kumva yuko indege ya Habyarimana yahiye igakoroka yacegira icyumviro cy'uko ibyo umukuru w'igihugu wa Zaire yari yavuze byasa n'ibyo natari yabitomoye neza
nyuma y'imyaka 20 ibibazo biracyari byinshi n'umuryango wa Cyprien Ntaryamira uracyasaba leta y'u Burundi gukora iperereza ku cyamuhitanye no kubasabira indishyi zikomoka ku bwishingizi Leo singenda ku mana ni umuvugizi w'umuryango wa Cyprien Ntaryamira
Icyo twebwe twifuza nuko ubutegetsi buhari nuko bwokora ibishoboka byose kugira ngo ukuri kumenyekane kubyerekeye urupfu rw'umusi president Ntaryamira Cyprien bongere babaze ibyatanzwe n'ishyirahamwe kugeza no munsi nta n'ikintu na kimwe barigira baronka none kanatsinda bo kironka gute hamwe leta y'u Burundi itoje hamwe na leta y'u Rwanda kugira babivugane umujyango ntushobora kugenda wonyine ngo ngiramvugane na leta y'u Rwanda kubijanye n'ibyo byatanzwe
umuvugizi wa leta y'u Burundi ni Philippe Nzobonariba akaba avuga yuko hamaze gukorwa amaperereza menshi ku cyahitanye president Habyarimana na mugenzi we Ntaryamira ariko aya maperereza akaba avuguruzanya kuri we ngo u Burundi nta kindi bwakora uretse gutegereza ikibihugu bizahurizaho mu maperereza akomeje gukorwa kuko u Burundi nta bushobozi bufite bwo gukora iperereza ryabwo
mu gihe abafise uburyo buhanitse atacyo barashikako sindiko ndabona u Burundi bwo vuga ngo turafise uburyo twisangije ubuhinga twisangije kugira ngo twoshobora kugira amatohoza yatwenyene rero leta y'u Burundi ikiriki yakora ikurikiranira hafi kugira ngo impera n'imperuka ikizova muri aya matohoza ntacyo umuntu yokweyo ishoka yemera ngo twe tuzigirira ibindi bitangaza abandi batashyitse ko kandi baturusha uburyo n'ubuhinga
reka dushimire cyane mugenzi wacu Jean Baptiste kuri iyi nkuru bakunze ibikiganiro cyacu rero nk'uko mubimenyereye ubu tugeze mu mwanya dukurikiraho ubutumwa bw'abatwandikiye ndabona inosaho umugisha akomanga ni karibu muri studio
ubutumwa bwacu bw'uyu munsi turabuhera ku bwahirwa Jean de Dieu wagize ati nitwa Hirwa Jean de Dieu umunyeshuri muri Kiste mu mwaka wa mbere mechanical engineering ngabashima ikiganiro mutugezeho kivuga ku mibereho y'urubyiruko dukurikijeho ubutumwa bwa Breze nayo twandikiye atwifuriza amahoro y'Imana arakomeza ati nitwa Breze ndashima ikiganiro mwatugejejeho cy'ubwisungane mu kwivuza ikibazo dufite no kujya kwa muganga bakwandikira imiti bakakubwira ko nayo bafite urebye ubwisungane ufasha cyane umuntu wakoze impanuka gusa cyangwa se abagore batwite naho urwaye malaria ujya kwa muganga no gupfa wapfa nacyo bakumarira. Nibyo bavuga ngo wivuriza hugeze hose ni ukubeshya na bakuvura udafite transfer. Uwitwa Damien Dushimimana nawe aragira ati ndabakunda cyane kuko ikiganiro cyanyu heza mutugezaho kuko twungukiramo byinshi. Ubu ndi ku ishuri simeruka kubakurikira ariko ndabakunda cyane. Nkabanuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Munyiginya. Undi watwohereje ubutumwa ni Ubonimana Iguha Izayi. Yagize ati muraho ndahirwa Kisaro gusa nibwo nakumva ikiganiro cyanyu heza. Mwambwira igihe gitambukira ndetse mu kabemeri batangaho inasho. Izayi rero twakumenyesha ko ushatse kutwohereza email watwandikira kuri heza cyane @yahoo.fr. Kimwe nawe mwese mwifuza kutwandikira. Ku bashaka kutwohereza ubutumwa bugufi SMS cyangwa se kuduhamagara mwakwiyambaza nimero 0788 57 39 51. Ku bakoresha MTN naho ku bakoresha umurongo wa Tigo wahamagara kuri 0722 221 53 87. Nkaba nabibutsa ko ikiganiro kiza gitambuka ku wa gatanu saa sita n'igice z'amanywa no ku wa gatandatu saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba ni ku 104.3 radiyo n'ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Inosaba Umugisha kuri ubu butumwa atugejejeho. Shuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naho tugisoreje. Kikaba gitegurwa na Forum de Jeune Gira Amahoro mukagikurikira kuri radiyo yanyu mukunda ijwi rya Amerika.
Tukaba tubifurije gukomeza kunezezwa na gahunda radiyo ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho muri hose. Muri studio mwari kumwe nanjye Yvette Musabye Maria ndetse na mugenzi wanjye Olivier Sati Basumba ari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Bye bye.
Fitani sana iwazuri.